Hello. I think Karecha afite cya kibazo cya old Skype ye. Umubwira abari buduhamagare. Reka twa abari we twakire. Hello. Shiraho musonera. Deka mbahe numero hari ubundi yo mushatse kuza muri studio muhamagaye muri Europe hari numero yo muhamagara right okay nge ubundi muri studio rega ndagira ngo mbahe ntuza ariko ni testing nubwo turi ku air ni hagati yacu Okay, mufite ikaramu ngo mwandike. Ni urayifite musane. Mwe mugabanyijeho ntuza TV wanyu musane. Icyenda kabiri icyenda icyenda kabiri icyenda kane karindwi karindwi gatatu karindwi icyenda rimwe ariko icyo ntazi ubwo nimupe guhamagara sinzi niba narabyibagiwe nubwo ari igihe kera mushobora kuziramo kimwe muhamagare murebe muhamagare murebe ndebe ubwo ndabitestinga wenda ni mu yamuvuye no kuri Skype niba mukoresha amatelefoni sindakubona ngo ndateke ariko icyo ntabona okay ndakubona reka ndazibona. Yaba se ndayibona. Ushaka kuvugira muri intuza muri studio nkumva kuvuga Joseph ngushyizeho mukize live.
Yego ndakumva neza cyane Chairman.
Okay. Reka mbe mushyiriyeho ube wumviriza akazi.
Kometa mana kuburyo.
Okay, ni wowe musanira ubwo uravuga? Uri live? Uri live uri muri radio?
Ndakumva nanjye. Uranyumva wowe?
Ndakumva ngiye gushyiraho na Joseph. Okay, mwese. Oya Skype ubuyivanyeho. Mwe muyivanyeho ye kuzana na interference.
Ndakumva none.
Ubu muranyumva?
Ndakumva neza rwose.
Ubu turi live rero twese actually kadushimira Imana katuyisengereho reka ubwo ibyo tuvuga turaza kubivugira ahandi ariko ubwo tubigezeho reka dufate akanya gato dushimira Imana
uretse kuri ucikagurika yacikagurika biratitiri wawe
ni ukubera ko ndi ahantu reception ari mbi
nta kibazo
ariko ejo buriya nitujya kuri ntuzajya nzakora ntuza connection ya kabo ntari kuri wifi
nta kibazo
dushimire rero Imana ko Imana iduhaye uyu muyoboro wo kuvugiraho tuzayivugireho ibyiza tuzayivugireho ibyubaka u Rwanda tuzayivugireho ibi ukuri ibishyira abanyarwanda hamwe kandi byubaka u Rwanda musoni ntabwo wakongeraho isengesho ryawe
okay reka niyo nsenge kuko ni byiza ko ibyo dutangira byose n'ibyo dukora tugomba kubishyira mu maboko y'Imana nk'uko n'ubundi twabitangiye dutyo nubwo twagiye duhura n'ingorane n'ubundi ntituzabura guhura nazo ariko Imana niyo muyoboro wacu ni nayo nzira ni uko Mana y'Iteka turagushimye kandi nanone turaguhimbaje turagushimira ibihe byinshi tumaze wabanye natwe imibereho yacu kubaho ubana natwe tukivuka utunyuza mu nzira zikomeye kandi zitari zoroshye urindira ubuzima bwacu mu biganza byawe kugeza uyu munsi wa none duhagaze gutya tugushima ntabwo twari tuzi ko tuzaba tukiriho washimye ko uyu muyoboro uboneka kugira ngo tubwirize ubutumwa bwawe mu bitekerezo mu kuri no mu rukundo nuko utuyobore nk'uko wayoboye intumwa zawe utuyobore nk'uko wayoboye ingabo zawe kandi ibyo tuvuga bizubaka imitima y'abanyarwanda bizabafashe kwiyunga no kubaka igihugu kirimo kukubaha no kuguhesha icyubahiro nuko uko turi ku 33 umwuka wawe wera tumanikire kandi ukuboko kwawe kudukoze ikara ku munwa kugira ngo ibyo tuvuga bibiguheshe icyubahiro kandi bizakiza imitima ya benshi mu izina rya Yesu
amen. Joseph ujya umenya gusenga
reka simbimenya nkamwe ariko nagerageza nka mu magambo make.
Pakugerageza ikiri ko ku mutima, ikiri ku mutima wawe si ngombwa, ibyo biri ku mutima Imana ibibireba.
Yego Mana ishobora byose, tugushimiye kuduhuza turi batatu, dufite ubutumwa, dufite ubutumwa dufitiye Abanyarwanda, dufite ubutumwa dufite imiryango yacu, dufite ukwemera. Utubafashe kutagira urwango, udufashe kugira urukundo kandi turusakaze. Turagushimiye Mana.
Amen. Reka mbatura akaririmbo mukunzi.
Do it.
Ok, dusubiye kuri air.
Yego.
Rero ni umusogongero rero.
Ni umusogongero. Ese buriya yewe ndashaka ko tuzashyiraho inilisti y'indirimbo nkunda nko gukeneye mu biganiro byanjye byo byashoboka. Azazikoherereza.
Oya niko bimeze tuzajya buryo buri muntu afite indirimbo akunda.
Yego yego.
Uko tuzajya tubikora no kubipanga ahead of time.
Yego, tukazishyira muri discotheque.
Ariko reka tube tuvuye aha ngaha kugira ngo tuvuge Skype.
Birumva.
Nagira ngo nyine dutestinge hakiri kare ejo bitazatugora.
Bitazatugora. Donc uri uwo dushobora kuvuga, tuzaba dufite amasaha angahe mbese?
Abiri.
Ok, byiza.
Abiri buri munsi, so ayarahagije.
Yego, yego.
Dushobora no kutazayakoresha yose.
Yego tuzayakoresha. Njya mvuga ni yose. Ok.
Tugiye kuba tuvuyeho rero.